senkulumo sakwehlula kwathi uyangithusa umthula kanjena nje ubani othi agoduka phila ngaphandle kwakhe akukho lula kwalesihlahla ositshalile sesiyakhula uma ngisibuka ngiyakhumbula bathi zimana zimkhalela ngempela Tshela umacala, thola umama wasekhaya nakushayashaya nawe wagcwala ngentwana, sagcwala istrata bona for the second time athi swakala nganeno, athi thola umdesho manje isikhathi asisekho, noma goga keke athi senzelele, hlangahlangana umbhede mama mkhalela ngempela, ngiyacela buye
Osas kulume, ishaya shaya, mhlambe sikhulule.